Michel. Thomas. Thomas. Ah, Anjonjo akilinga kajoke pakatini analote akia Mungu akinipa zivoke nadhimika na vyo denso anjonjo akilinga kajoke so pakatini anavyode so akia Mungu akinipa shikorobo jack 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 shikorobo again jack 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 shikorobo sio vesi je bua na sigara umenata na vyote shikorobo akisuka jakinyo akipara lazima uchoke ringa basi jack. Pakashume Shikorobo wakipata mabwana lazima wawachune Shikorobo wenyewe wanaita vigogo Shikorobo awajali wakubwa wala wadogo Shikorobo basi sidanganya kwa poke poke wagenda kuguza kwa vise paka jini unalote aga Mungu kinipa zivoge nazimika na vyo denso njonjo akilinga kajoketo paka jini na vyo denso naga Mungu akinipa Shikorobo jack.
Oh baby, baby, as I did, I saw. Now you are the thing of soul. My head, my shoulder, my knees, yo. It's hard to yo, because I love you so. Every day I